Kisabuni na jikaza wenda ntaona afueni. Mamivuni na yopata wali mwengu nisaidieni. Nami natapa, natapa, moyo wangu natapa, natapa. Maumivuni na yopata, moyo wangu natapa, eh. Zama zirudi zama nini mtumie barua, mikwa kebe kazi kabi natamani angejua, Nami natapa, natapa, moyo wangu natapa, natapa. Maumivu ninayopata, moyo wangu natapa, Hello, how you doing my baby? How you doing my baby? And I miss you, I know you miss me too. How you doing my baby? So beautiful man. Jifiche, jifiche, jifiche. Baby, jifiche, 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 jifiche. Jifiche, baby, jifiche, my love. Jifiche, baby. Oh, oh, oh. Roho nikanibambatu, penzi langu limembambatu. Penzi letu juu ya angatu, twa bembea angani. Ninachupa zaidi mapenzi, wala simungi benzi. Nambonyeza kizenji, na mtungia na tenzi. Natapa, natapa, na moyo wangu natapa, natapa. Maumivu ninayopata, na moyo wangu natapa. Ah, baby, zama zirudi zamani nimtumie barua, mikwa kebeke zika vina tamani angejua, Nami natapa, natapa, na moyo wangu natapa, natapa. Maumivu ninayopata, my baby, I miss you. Hello, how you doing my baby? How you doing my baby? And I miss you, I know you miss me too. How you doing my baby? So beautiful man, beautiful man, so beautiful man, yeah, beautiful man. Jifiche, 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 jifiche. Baby, jifiche, 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 jifiche.
Genius.